Ce bichinada!
Smokumsticky.com.
Oh.
batisho wachungaji.
Bado utakwenda tena, napiga mishe mishe zangu.